Kutoka, alo.
It's Kaniba.
Njina kuna chagogota, ukikiona zinami. Njina kuna chabule, ukipewa usichukue. Ogopa ogopa matape, ili eneo halihuzwi. Usikojoe hapa, onyo, faini milioni. Katoto, kaifu mbili, bingwa wakuhamisha, potea na misha nini. Anamisha vyombo tukimaliza kula, kula ubwabwa. Katoto, kaifu mbili, kalitaka kuvunja, potea kuvunja nini. Kuvunja mlango eti anaogopa, anaogopa mende. Bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama.
Oh, bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama.
Ah, bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama.
Dare salama kila bebe kozingo, kama tuna renjiro. Huko Temeke kila mtu mweupe,
wote kama wazungu.
Dare salama kila bebe na shepu, ankali utavunja shingo. Dare salama toto ote wazuri.
Take care.
Oya shikamo, marahaba, achana na yoyo kelele.
Dare salama shima pesa.
Dare salama shima pesa.
Katoto, kaifu mbili, fanyeje, bingwa wakuhamisha, pote anamisha nini.
Anamisha vyombo tukimaliza kula, kula ubwabwa.
Katoto, kaifu mbili, kalitaka kuvunja, pote ya kuvunja nini.
Kuvunja mlango eti anaogopa, anaogopa mende.
Bandari salama salama salama.
Bandari salama salama salama.